Vancouver ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na 93 n'ibice bitatu I Karongi. Igisoro muri Uganda turi kuri 88 n'ibice 9 bya Voice of Muhabura. Turi kandi live kuri Waishatu akadomo radio ya Chuveo wa akadomo ko. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Niyedirwe mu basuza mbayikaza mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha mtumumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanje Edirwema arari mu buhanga bw'ibyuma Nadia Tani urimo kumfasha kwegeranya iki kiganiro. Mwironeza rero nshuti muduteza amatwi, ikiganiro ni muri sanga aho uyu munsi tuza kuharira mwebwe bakunzi bacu, cyane cyane ko hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hasigaye icyumweru kimwe kugira ngo abakristo hirya no hino ku isi bizize umunsi mukuru wa Noheli, hanyuma icyumweru gikurikira hazabe ubunani. Aho rero muri ibintu byifashe gute hirya no hino ku isi, abantu bari mu myiteguro yo kwitegura gusoza uyu mwaka. Abantu benshi bari mu ngendo aho bagiye gusura abavandimwe n'inshuti zabo kugira ngo bazarangizanye umwaka bari kumwe. Ese wowe ahuri uyu mwaka wakugendekeye gute? Uyu mwaka ugusigiye iki? Iki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Ibyo byose mu kanya turaza kubaha ijambo kugira ngo mubisangize abakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndetse munagira amahirwe yo kwifuriza abavandimwe n'inshuti zanyu gusoza neza uyu mwaka no gutangira neza umwaka w'2025. Mu kanya rero turakira amatelefoni yanyu. Bushari na Aline Sano abo akaba ari abahanzi bo mu Rwanda, indirimbo basohoye umwaka ushize, indirimbo nyine itwinjiza mu birori byo gusoza umwaka. Kuri telefoni nababwiye ko tuza kwakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Kuri telefoni ndi kumwe na Gracie Wirweneza.
Amakuru yanyu makuru
ni meza, wowe uri hehe?
ndi hano igoma mu Republika Demokratike di Congo.
Igoma ibintu byifashe gute mu gihe asigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo umwaka urangire?
Ibintu bimeze neza, aho turi kunyura hose turimo kubona biteguye umwaka mushya muhire na Noheli.
Iyo myiteguro uvuga murayitegura gute? Ni imyiteguro nyabaki?
Ni imyiteguro kuko urabona iyo umusenga hano mu mujyi Goma urabisanga hamwe na hamwe no ku mabutike ahantu bagurisha ibyo kunywa ibinyobwa, hariho imitako ya Père Jean Noël yerekana yuko imyiteguro imeze neza.
Hanyuma kwitegura neza gusoza umwaka no gutangira undi, rimwe na rimwe bisaba amikoro, cyane cyane usanga imiryango ihura igasangira igasoza umwaka bari kumwe. Ese mu bijyanye n'imyiteguro mu rwego rw'imiryango, ese abaturage bafite ubushobozi buhagije ku buryo uyu mwaka bazawurangiza neza mu byishimo basangira n'abandi?
Urabona ubushobozi kibi bwose kuko abantu bose bose abantu bose abagitarisha muzuri ntabwo bari bitegura neza, kuko urabona turi mu bihe bimwe na bimwe by'intambara. Urabona hirya no hino n'umujyi wacu wa Goma hariho intambara, ntabwo twavuga yuko umwaka mushya utambuka neza kuko tugifite intambara.
Hanyuma kuri wowe nk'ikintu gikomeye uzibukira kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu turimo gusoza, bibiri na makumyabiri na kane turimo gusoza, ni nk'ibiki Gracie?
Ikintu cyo nzibukira kuri mwaka uyu mwaka mbega muri make ntawambereye neza, ariko ikintu cyo nakwishimira ni uko ubuzima tuba turi mu bisanzwe gusa, ariko turashima Imana.
Gushima Imana, icyangombwa ni ubuzima, kandi uracyaba ufite, kandi twizeye ko uzasoza neza umwaka. Mu magambo make cyane, ifurize abavandimwe n'inshuti zawe batarenze batanu gusoza neza umwaka.
Ndifuriza inshuti yanjye yo bitaga Bora Ujima Bazirake John umwaka mushya muhire, nkaba nifurije umwaka mushya muhire famiye yanjye yo bitaga famiye Isidore Siboma avec mama Esperance Maniraguha, nkaba nifurije isabu umwaka mushya muhire umuryango wanjye uri hariya Imasisi n'abari kutwumva bose murakoze.
Urakoze cyane nawe Gracie Jibu Sibomana, natwe hano ku Ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka, uzawurye n'uzakurye, kandi umwaka utaha uzakubere uw'amahoro. Ugire umugoroba mwiza, kandi udusuhurize abakunzi b'Ijwi rya Amerika w'igoma.
Urakoze cyane, nubwo Ikinyarwanda tutakizi neza tuzagomeza
kukiga. Urakivuga neza rwose, nta kibazo gihari kandi kirumvikana. Ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite Holly Wirwe neza.
Wirwe neza
ariko aya ntago ariyo mazina yawe, Holly Smoker?
Kuda dagatazirana ku mukirundi niko bakita
dagatazirana. Ubwo kahereye kuki yo harimo ubutagatifu mu kunywa itabi?
Ni zahereye ko ntabwo nkunda abantu banywa itabi cyane, sindanarikunda.
Yego,
biba bivuye aho kugira ngo bantazira ako kantu.
Ubusanzwe bakuzi nkandi izina ryawe nini?
Ubusanzwe banyita ku mazina yanjye y'ababyeyi banjye bose banyita Nitangarbe, nkaba mvuka mu ntara ya Bubanza ubu muri ntara nshasha ya Bujumbura mugabo nk'abantuye Westland mugwa mukuru wa Nairobi
Westlands ndahabona ni hirya gato y'umujyi wa Nairobi aho ngaho muri Kenya muri Kenya narahabaye abantu benshi bakunze kwizihiza umunsi wa Noheri ubu ngubu imyiteguro yifashe gute iyo utembereye mu mujyi ibintu bihagaze gute
kuratembera mu mujyi ubona ibintu nyine abantu babiteguriye cyane abantu benshi barakunda gutaha mu mihani wabyo bakomoka usanga cyane cyane abantu basa n'abariko bagabanuka baberekeza iwabo bitegurira cyane abafite amazu bariko bahindura basigamo karangi urabona ko Noel yari ikintu cyane kiba kiri ku mutima wabo banashaka ariho benshi barugara amazu bakagenda muhira ruguru aho twebwe mu kirundi twita ruguru bahita ngo ni bushago bakagenda kugira bizirize Noel ngo n'imiryango yabo ngo rusange niko mu mico yabo baba bameze
Ku giti cyawe se wowe witeguye gute umunsi wa Noheri no gusoza umwaka? Ku giti cyawe wowe imyiteguro igeze he hari aho uteganya kujya hari abavandimwe cyangwa se imiryango uzasura kugira ngo muzarangizanye umwaka muri kumwe?
Cyanje turabishinshuti hano mu mujyi wa Nairobi hariho benshi baba ari nk'abarundi tuba tutazinanye hari ikibanza kimwe categuwe abantu baba batuye Nairobi b'abarundi bazohuriramwo ibibanza ni byinshi ariko haba hari inshuti umwanya kuzibanza ukagenda mu miryango mukayagahama mukajya kwifatikanya n'abandi barundi bagenzi banyu aho tuzoba twateguye guhurira mu ico gihe ahanyene Westland
muri rusange tubwire uko uyu mwaka usoje hari ibintu bidasanzwe wakoze uyu mwaka ugusigiye iki n'iki wifuza mu mwaka utaha
umwaka nashimye Imana ubwa mbere bwo ariko umwaka n'umwaka ku ruhande rwanjye tagombye kumera neza mugani neza ko Imana yashoboye kuba yabunzigamyemwo ngira ndabusozere ibindi ni nyongera yayo niyo iba izi kumya duteganirije hama icyo nshima ni uko cyane cyane nshimira Imana ni uko famiye yanjye yose ni bahema baraho bakomeye kindi nuko nibwo mwaka naviriyemo mu gihugu nza kubaha Westland kumbo kantu gatoye nabonye Imana yankoreye kugira ngo nerekeze njya n'ahandi mbwa nicyo nshimiye Imana cya kintu cya mbere nyamukuru yankoreye nshima cyane nuvuga ati Imana yubahwe nicyo kintu mbonye uno mwaka yankoreye ubundi muri rusange mu buzima bwa minsi yose nkiri Bujumbura hari ibintu byagenda biba benshi kirabitameze neza muganga yani Imana yari kiranshiriye iyo nzira yo kugira ngo icyo nari narasize yari yaransezeraniye ndayisaba gishoboke
Hanyuma Albert wabivuze ukomoka mu gihugu cy'u Burundi uri muri Kenya ibyo byo byose ntabwo uzaburi kumwe n'imiryango yawe yose reka ngo akanya mu masegonda make wifurize abavandimwe bawe nka batatu cyangwa bane kuzasoza neza umwaka no gutangira umushyashya neza
Ego murakoze cyane nifurije umwaka muhire mukuru wanjye cya Said afite n'abavandimwe banje bo bita bajyana biscuit abaho ngaho ubanza abo bita kumuzinda na famiye yanjye mu ncamake iri Bujumbura yose aba mu Kajaga aba mu Buterere aba mu Irohero kwa Papa Shani ndabifurije umwaka muhire umwaka mushasha uzutubere amatano ubuki
Albert nawe natwe hano ku ijwi ry'Amerika tukwifurije kuzawusoza neza ugatangira undi mu mahoro ugire umugoroba mwiza aho ngaho i Nairobi muri Kenya
namwe murakoze muze mugira umwaka mwiza aho ngaho.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema aho uyu munsi twahuhariye mwebwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire cyane cyane kubijyanye no gusoza umwaka dore ko usigaje ibyumweru bibiri gusa tukaba twinje mu mwaka w'2025. Ese uyu mwaka wagenze ute umushya murawifuza miki nibyo turimo kuganiraho kuri telefoni. Reka dufate Patrice mu gihugu cya Zambia. Wirwe neza.
Twiriwe nawe mwiriwe.
Yego, uri hehe neza muri Zambia?
Mu gasantire kitwa Tongwe.
Yego.
Akorana sana ndangurira imirimo ya misi
yose. Niho ukorera imirimo yawe ya misi yose, bivuze ko ukomoka ariko mu gihugu cy'u Burundi?
Yego, nkomoka mu Burundi.
Yego.
Muri komine Mugina, provinsi ya Cibitoke.
Zambia rero se imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Imyiteguro ndabona ko abenegihugu bo muri Zambia barayirembeje. Nkaho mererewe ndabona ko imyiteguro bayirembeje bivanye n'ibyo mbona. Hariho abo usanga kwa bisuganya nkuko dutandukanye babona aya mafaranga. Abantu ugasanga utandukanye bitegurira uwo munsi mukuru iminsi mikuru itandukanye.
Kuba uri kure n'iwanyu birakorohera muri ibi bihe usanga abantu benshi bajya mu miryango abavandimwe bagahura, kuri wowe uri kure y'igihugu cyawe biba bimeze gute?
Kuri jyewe ndi kure miryango hanini byoroha. Turi mu mpera z'umwaka nkabona rose ndabankira kuri telefone nabo bakawuhimbaza uwo munsi mukuru. Ubundi naho njye imwe na imwe ndegerana n'inshuti n'abagenzi ari nk'agafana tukagafatira hamwe ari nk'icyo kurya tukagirira hamwe n'inshuti n'abavandimwe.
Uyu mwaka wa 2024 kuri wowe wari umwaka umeze ute? Uranyumva Patrice? Uranyumva Patrice? Nibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni. Reka tuve muri Zambia tujye mu Rwanda, ndibaza aho dusanga. Ndiho ku bwayo Emmanuel, wirwe neza. Uranyumva?
Ndimona kumva.
Uri hehe?
Utuvuga nandi mu mugi Nyarugenge.
Ni Nyarugenge, aho ni Kigali?
Ni Kigali.
Kigali, ibintu byifashe gute imyiteguro igeze hehe yo gusoza umwaka?
Kigali. Amafaranga yo nahita ko abantu bafite amafaranga batangiye gushopinga bya Noheli. Ariko iyo ugiye kure usanga ku ruhande rumwe na rumwe amafaranga ntabwo abantu bose
kugiti
amafaranga wavuga ko abantu ku ruhande impande zose mbona abantu bafite amafaranga, ariko urarebye abayafite barimo barajya gushopinga nk'uko bisanzwe bitegura n'iminsi mikuru. Ubuzima nyine muri Kigali ni uko nyine buragenda neza, nta bindi kibazo. Ni icyo ko abantu bose badafite amafaranga.
Ibiciro ku masoko bihagaze gute muri iyi minsi?
Ibiciro ku isoko ngiye kureba usanga ibirayi bigeze kuri 550 cyangwa wari amakaritsiye yose. Gusa ibindi byo koko ntajya nkunda guhaha, ntabwo kugira ngo bimeze gutya ko usanga ibintu byo guhaha kenshi biba bimenwa n'abamama. Ariko ngiye kureba usanga yenda barapo yuko ibiciro byari byifashe mu minsi yashize ntabwo ariko byifashe, ariko nanone biracyari imbogamizi kuri ba bantu bari muno mugi badafite akazi gahoraho. Kuko usanga kurya kenshi birabagora.
Ariko wowe akanyama ibyo ari byo byose kazaboneka kuri Noheli no kubuna? narivuze ngo akanyama ntikazabura ku meza ku munsi wa Noheli no kubunane kuri wowe. Narivuze ngo ibyo ari byo byose kuri wowe akanyama ntabwo kazabura ku meza kuri Noheli no kubunane.
Telefone yanjye rero ndabona kubera ko ari aka telefone gatoya ndabona moneto akayanze, ntabwo njye mushobora kuba murimo kubimba ariko njye narimo kubumva.
Ntabwo turimo kukumva kandi ntabwo twakomeza kukuvugisha utatwumva, ariko reka tukwifurize kuzasoza neza umwaka. Ndiwo kubwayo tuvuganye uri Kigali, ugira umunsi mwiza.
Yego, namwe murakoze kandi namwe muzagira umwaka mushya muhire.
Yego, urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Sambolera, ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Chris Easy. Tubibutse ko nshuti turimo kuganira ahanini ku bijyanye no gusoza umwaka, mu gihe hasigaye ibyumweru bibiri gusa kugira ngo dusoze umwaka. Hirya no hino ku isi abantu bari mu myiteguro ya Noheli ndetse n'ubunani. Ese wowe ahuri iyo myiteguro igeze he? Umwaka ugiye kuwusoza ute? Niki wifuza mu mwaka utaha w'2025? Nibyo tuganiraho n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino. Hari uwatwandikiye witwa Gustave Hirwa, yatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook agira ati: gusoza umwaka neza no kwigomwa ibyishimo by'iminsi mikuru, ahubwo ugafasha abahora bababaye byibura kunezerwa kuri uwo munsi, ubaha ifunguro, ubaha icyo kunywa, ukabasengera. Abahanga bavuga ko gufasha bitera umunezero kurusha kwinezeza. Ibyo rero ni ibitekerezo by'umukunzi w'Ijwi rya Amerika Gustave Hirwa, watwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mbibutsa ko urubuga rwacu ari VOA radio yacu. Mushobora kandi kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zirimo Facebook, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika. Onezime, wirwe neza.
Mwiriwe cyane.
Uri hehe?
Nairobi.
Nairobi ni amahoro?
na mahoro kabisa.
Mukanya twavuganye nundi mukunzi w'ijwi rya America wara u Nairobi atubwira ko umuji imitako ari yose ariko nanone hari abantu benshi barimo kuvamo bajya mu miryango yabo hirya no hino mu gihugu. Kuri wowe ibintu byifasha gute?
Kuri nje mwira ni kure ariko nifataje nabo turi kumwe hafi.
Ubundi mu rugo ni hehe?
Ibyo yavuze ni ukuri, benshi baza n'abafata imodoka ari bakagenda haruguru bagifataya n'imiryango kuko n'ubuzi bwinshi nk'iyi minsi gusa n'ubwahagaze.
Ubuzi busa nk'ubwahagaze?
Ego.
Hanyuma kuri wowe ku giti cyawe urateganya gusoza ute uyu mwaka?
Imana imfashije nkuko ndabibona no kwifatanya n'abandi batagize icyo bashobora kuba baboronka kwegeranye maze tukajya hamwe tugahimbaza umwaka neza no gushima umuremyi abitugejejeho kuba dusoje umwaka turi bazima.
Ubusanzwe mu Burundi ukomoka he?
Mu ntara ya Cibitoke.
Mu ntara ya Cibitoke. Bivuze ko uyu mwaka utazaba uri kumwe n'imiryango n'abavandimwe bawe?
Yego.
Niba bakumva kuri ijwi rya America ubutumwa wabaha bujyanye no gusoza umwaka ni ubutumwa ki?
Nakuguma wizeye ko tuzabonana igihe cyose tuzabonanira ko Imana nzabikora baze tukishimira hamwe n'inshuti n'abagenzi. Yego.
Uyu mwaka se nk'ikintu wavuga utazibagirwa muri uyu mwaka haba mu bijyanye n'ibyo wagezeho cyangwa se ibyo wifuzaga kugeraho utagezeho ni nk'ibiki?
Uyu mwaka ndashima cyane kuko byo nashoboye kuba noted ntambwe nkabona ibyo abandi bagezeho nkabona n'ibyo narindiho burya nkungura ubwenge bw'ibyo nkuye kuba ndi bukore nibyo nazageraho muri kazoza.
Hari imigambi
ndabona ko narindi bisa siho
hari cyahindutse?
Yego.
Kandi ufite imigambi yuko bizarushaho guhinduka mu buryo bwiza?
Na cyane cyane.
Niki witeze mu mwaka utaha?
Ibyo mbiteze mbishinga yese ndabize ariko ndazi neza na neza ko bizagenda neza kurusha.
Bizagenda neza kurusha natwe nicyo tukwifuriza hano ku ijwi rya America. Mu masegonda make ifurize abavandimwe n'inshuti zawe nka batanu kuzasoza neza umwaka.
Ndasohoje umufasha wanjye yakoze Felicien Tetine, ababyeyi banjye nabo tuvukana reka n'abari gukurikirana radio VOA ijwi rya America bose ndabifurije kurangiza umwaka neza no kutanga urundi amahoro.
Turagushimiye cyane nawe aho ngaho mu gihugu cya Kenya kandi tukwifurize kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe.
Nanjye ndabashimiye cyane.
Radio ijwi rya America tuve i Nairobi muri Kenya tujye mu gihugu cya Uganda. Eli ndayihimbaze wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Kampala, Uganda.
Aga nayi?
Kampala.
Nyine Kampala hehe? Umuji ndawuze reka.
Buziga.
Buziga.
Munyonyo Road, Buziga.
Munyonyo Road. Umuji urawuze neza.
Gose.
Gose. Umaze igihe kingana iki?
Imyaka itanu.
Iyo ni myinshi.
N'Uruganda ndaruvuga.
Urimba nawe?
Ndimba aki.
Yogera katono mpulire.
Uriye mu Ruganda?
Mbonye Uruganda.
Gogere ngenda kukudda mu nyonyo.
Ndayimbaze rero uraho ngaho i Kampala umurwa mukuru wa Uganda. Kampala nawo numwe mu miji yiziza cyane umunsi wa Noheri. Iyo utembereye muri uwo mugi urabona ibintu bimeze gute byifashe gute?
ubu bintu byifashe neza mu gabantu benshi bariko bitegurira kugenda mu byaro kubera kuja guhimbaza impera z'umwaka hamwe n'imiryango yabo Kampala kuri Noheli no kuri Bonane nta bantu benshi baba bahari. Ego
ubwo abasigaye mu mujyi mukora iki?
Tubeya mu mujyi nyene kubera zitagira ibyaro tujamwo abatazotaha mu gihugu nka twe tuzoguma Kampala nyene ubwo nitugira ibyaro by'iwacu.
Ubusanzwe niba nkumva neza ushobora kuba ukomoka mu gihugu cy'u Burundi niko bimeze?
Niko bimeze.
Ukomoka he?
Ibururi.
Ibururi. Uzashobora se kuba uri kumwe n'abavandimwe bawe?
Aya sinzogenda. Nta burenganzira bwo kugenda iwacu mfise ndi mpunzi muri Uganda.
Birumvikana kandi biba bigoye cyane kugira ngo uve mu gihugu kimwe ujye mu kindi uri impunzi cyangwa se usubire mu gihugu wahunze. Gerageza utubwire kuri wowe ku giti cyawe uyu mwaka wa 2024 wakugendekeye gute, niki wakuyemo, ese niki wifuza mwaka utaha wa 2025?
Umwaka wa 2024 wagenze neza muri rusange naho ubuzima bawutoroshe yuba utaba mu gihugu cyawe nk'impunzi. Mugabo turashima kubwo umutekano turawufise, mugabo ubuzima buragoye bwo mahanga namwe murabuze uri impunzi.
Ubuse nkaho impunzi uri impunzi, hari n'abandi b'impunzi bari muri icyo gihugu, kugira ngo mushobore kugira ubuzima mutunzwe n'iki mukora iki?
Turiyungunganya impunzi dukora utuntu dutandukanye nka jewe ndana z'impunzi.
Urakoze cyane. Hanyuma birumvikana uri kure y'abavandimwe bawe mu Burundi, ariko reka tuguhe amasegonda make cyane kugira ngo wifurize abo bavandimwe bawe n'inshuti abo mutari kumwe kuzasoza neza umwaka.
Ego muri rusange ndasuhuje abiwacu bose bari mu gihugu cy'u Burundi, kandi turanashimiye nyine radiyo rya Amerika iduhaye kano kanya ko kubabwigisha no kubaramutsa. Tuzongera tubonane igihe ibihe bizaba byarahindutse. Icyo twifuza no gusubira iwacu muri rusange.
Elinda ihimbaze, tuvuganye uri Kampala muri Uganda. Ndagushimiye cyane kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije wowe n'umuryango wawe n'abavandimwe bawe kuzasoza neza umwaka wa 2024 mugatangira umushya wa 2025 mu mahoro no mu mutekano. Ugire umugoroba mwiza. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Tuve i Kampala muri Uganda, twongere dusubire i Kigali mu Rwanda. Turi kumwe na Marcel wirwe neza. Na mahoro Marcel.
Yego na mahoro, ndashimira Imana.
Uri i Kigali wowe?
Yego ndi i Kigali mu Rwanda.
Imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka?
Yiteguro nk'uko bisanzwe batangiye kurindisha umujyi tugeze nko muri training yo mu mujyi, ukagera ku gisimenti umuhanda ku kibuga cy'indege ukaza hano KCC nyine mu hano Kigali Convention Center. Batangiye gutegura umuhanda wa Kacyiru hose decoration birasa neza mu kungu z'abaturage ku bipangu amazu yo ku muhanda. Ubu nayo uko batangiye kubyinjiramo ku buryo bw'ingenzi kugera mu mujyi cyangwa se ku muhanda ku masaha agiye kuza ya bivuke, akabona ko hari impinduka ari kidasanzwe. Kandi noneho dekorasiyo y'umwaka nayo irimo n'agashya bari gutegura mu buryo butandukanye n'uko umwaka ushize babigenje.
Mukanya navuganaga n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri Zambia, muri Uganda, muri Kenya, aho benshi bavuga ko usanga imijyi mikuru isa nkaho yabuze abantu, kuko abantu benshi bava mu mijyi bakajya gusoza umwaka n'abavandimwe babo hirya no hino mu gihugu. Mu Rwanda ho naho niko bimeze, abantu bava muri Kigali bakajya handi?
Ntekereza ko birashoboka bitewe n'abantu n'imiterere y'akazi kabo, ariko kubera ko urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda rusa nkaho ruzamutse, abenshi berekeza ku Gisenyi kuko ariho hantu hasa nkaho kwidagadurira hahari kubera umucanga ku kiyaga cya Kivu. abandi nanone bo mu ntara hari abandi Kigali kuko wenda ariho baba barasezingiye amafaranga tuzabakiriza twari turi mu bice byombi hirya no hino mureka turi Kigali wenda hari amahoteli ateka neza bitewe n'ibyo dushaka indi minsi mikuru isanzwe ni ahangaha mu Rwanda akurikije abo tweziranye baziga ikintu bashaka bitewe n'icyo bashaka kureba bityo bakajya aho bashobora kukibona mu buryo bworoshye butagoranye kandi budahenze cyane kuko usanga mu mujyi wa Kigali ibiciro ari bikeya hanyuma ibiciro biri hasi cyane kandi raporo ni mu ntara ubu ngubu ushobora gusanga wenda ni urugero isi iherekejwe hano i Kigali ari 15 ariko wajya ari Gisenyi ugatanga 25 kubera ko bakiriye abantu benshi ibyo bigatuma rero kwa kwiyongeraho ibyo 10 kuvuga ati reka ni Kigali ariko twebwe umujyi wa Kigali ntabwo Kigali gusa rwose abantu birira ijya muri gasi isanzwe ku buryo udashobora kumenya ngo habaye iki kuko nabonye n'urwego rufite kanseri mu nshingano rura ireberera abantu mu rwego rwo guca akajagari n'akavuyo yashyizeho indirimbo ikigo gutega imodoka kugira ngo atazabaho kubura imodoka no kutuza naberekeza mu bice by'iburasirazuba no gufata imodoka ikabuga aberekeza mu gice cy'amajyepfo berekeza Ngororero no gufatira imodoka i Nyamirambo kuri stade Kigali kuri Stadia aberekeza mu majyaruguru Musanze n'ibice bimwe byo mu majyepfo nabo ni gufatira imodoka Nyabugogo hasanzwe uri kumva ko babikoze imbere kugira ngo hari amatariki yashyizweho ku buryo hatazabaho kugongana yaba abagenda basohoka mu mujyi n'abawinjiramo ku buryo nta gukubita mitwe kuzabaho.
Hanyuma se Mariseli ku giti cyawe urateganya kuzasoza utu mwaka?
Uyu mwaka rero wa 2024 ntekereza ko njye ntacyo nashinze Imana kuko maze iminsi turi gukora evaluwasiyo y'ibyo nari natanze n'ibigo twari twihaye nasanze narayesheje ku kigero cya 86% kandi 14% atashobotse ntabwo ari uburangare cyangwa iki ahubwo hari akantu gato gusa nk'abafitiyeho bituma bitagenda neza bivuze ngo niba yarihaye umuntu ukajyaho ku kigero cya 86% ntekereza ko arabisaba noneho uno mwaka wo kuwusoza ntekereza ko ndimo abantu bazawusoza neza kubera ko ku itariki 29 umubyeyi wanjye afite siliva jubiri ya vensenka de mariage umuntu iyo usoza n'izi mwaka n'umubyeyi yibuka imyaka 25 amaze hanyutaka mu buryo gukingirwa ni ikintu gikomeye cyane dore ko mu nzu yacu dufitemo abantu batatu iyo mfite shangazi nkagira papa nkagira na mubyara wanjye kandi twebwe twese turaturanye dusa nkaho ari mu rugo rumwe urumva yuko kuwusoza ni neza cyane ibirori birateganyijwe ku buryo bw'umwihariko kubera ayo masabukuru arimo
kandi natwe tubifurije kuzagira ibyo birori byiza. Hanyuma mu gusoza bifurize abavandimwe bawe nka babiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka.
Birakoze cyane murakoze kandi kudufasha kwifuriza ababyeyi bacu isabukuru nziza cyangwa se ibiro nziza. Mbere na mbere mbifuriza kuzasoza umwaka neza urugo rwanjye madamu wanjye Claire n'abana bacu Joy na Blessingi birumvikana ibiro nziza kuri papa wanjye kupe ya papa na Mariana kupe ya Jimize na Obete nabo n'umubyara wanjye ndetse na Dafroza nawe afite yubire nawe n'ishangazi wanjye hanyuma abana tuvukana uwo Muhora Angelique murumuna wanjye Adriana Mugakiza mushiki wa mukuru wanjye wo nkurikira Janvier Dusenge yo turi hano turi kumwe hano kimwe mu murenge wa Kimironko hano mu mujyi wa Kigali abakunzi b'isi rya Amerika abana na bya Emile ku isimu pare wanjye abo madamu yatwaye cyane cyane ariko abantu bo ku ijwi rya Amerika nk'uko mwabyanditse rero icyo dusaba umwaka utaha icyo dusaba njye ndashaka kugika ijwi rya Amerika mu minsi yashize hari uburyo mwajyaga muduha wo kwidagadura mu gace k'ikiganiro cy'umuziki cyangwa ku wa gatandatu mu gitondo tukaramuka abantu tukabatura n'akaririmbo hanyuma kubera gahunda nyinshi n'iki gihe muza kukigabanya mushyiraho koro eshatu mu cyumweru irindwi muri kabiri vendredi ntekereza ko mudufashije mukabikora mukazadushakira undi mwanya n'ubwo yari bita 30 tukajya duhamagara vuba bitindi n'icyasigambo cy'umuziki abantu mu karere k'ibiyaga binini muhamagare musaba indirimbo mwifurira inshuti zanyu iyo ni ikintu kiba ni cya kiganiro cyane kuko cara bichekiri kaja bidongo kutokea ndani kujitana na kama kuchanga harikuu bila ngo mwa na kama kutoa ndoa chanzo bila mchezo hundi mbele kumaranja na wanda la chini ya mwa na kwa wanu mstari mara ya chanzo ya sala mwa kuna la chini ya mire watanga wado sari na yuma hivi mbele zareero kwenye mbele mbadi juu kaya na kujenga mbele wanda kraiso ya ku kujenga mbele ya kuna chini ya mire tunasoma zini ya kani mire mbele
yondiri mboni na yu tukwa tanjira nye aliko we naturaza konjira tuichine mugusoza aliko nanje ngushimile wawe Mariseli kuko kenshi tuba turi kumwe mu biganiro byacu bitandukanye aho utanga ibitekerezo ukabaza ibibazo ku nsanganyamatsiko zitandukanye tuba twagize ngushimire cyane kandi nkwifuriza wowe n'umuryango kuzasoza neza umwaka warakoze kandi uzakomeze no mu mwaka utaha wakoze cyane
yakoze cyane nandi ndashimiye kurushaho
kandi ibyo byifuzo byuko twavugurira ikiganiro nabyo tuzabiganiraho hanyuma turebe icyo twakora radio ijwi rya Amerika kuri telefone reka dufate na Dani wirwe neza
mirewe
uri hehe
ndi mu ntara ngewe ndi mu Rwanda ariko ndi mu ntara biramahere ko ndi mu cyaro nanye ndabageza aho makuru ari mu cyaro
iyo ntara ntazi na yigira
ndi mu majyepfo mu karere ka Ruhango
eh mu karere ka Ruhango
yego
bimeze gute imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo imyiteguro rero mu cyaro urabona abaturage baba baratangiye bizigama mu matsinda mu matsinda iyo umwaka ugeze rero batangira kugabana kugira ngo babone uko bazabona icyo kurya ugasanga bari kugabagabana ya amafaranga bagiye bizigama ariko baje kugira ikibazo abaturage usanga bavuga ko nubwo bazaba bahaze mu minsi mikuru ariko ntibazabona aho bajya gusengera usanga isengero zirafunze nyinshi ziko mu minsi mikuru abantu bajya gusenga bakishima urumva nyine bazarya deja bahame mu rugo bishimire mu rugo
ibyo ngibyo ahanini byatewe n'icyemezo cya leta cyo gufunga zimwe mu nsengero ivuga ko zitubahirije ibisabwa
yego hanyuma ikindi rero kijyanye n'inyama zarazamutse igiciro cy'inyama cyarazamutse urebye mu cyaro ikiro kiriho tukize ku 600 cyaravuye ku 400 urabona ko inyama zahenze
ni menshi cyane
rwose ngiye mu cyaro mba mbireba mbabikurikiranira hafi
bivuze ko bizagorana kuri imwe mu miryango kugira ngo ishobore kubona akanyama kumeza
akaboga rwose ni hatare
twifurize ko twizere ko Imana izabibafashamo kugira ngo nibura uwo munsi bazawusoze
ariko kaboga gahari yenda nubwo ari imiryango nyine bo bimucyara urabizi ntago ubushobozi bari gukeya udutonere tureze ubona ikirere nyine bari icyatsi kibisi bishyimbo nta yenda rwo bazabura kaboga ariko bazabona no kudushyima n'utwo turayi
utwo dushimbo nyamara kandi tufite n'intungamibiri nyinshi kurusha n'izo nyama hanyuma se uyu mwaka dusoje kuri wowe ku giti cyawe wakugendekeye ute
bo sinzi uko nabivuga ariko wagwambereye mwiza kuko ibyo natagitingaga sinabigezeho nararwaye nangira utubazo twa kubura akazi ariko buryo umuntu ahomeka akabasoza umwaka ahomeka nabwo agomba kubishimira Imana
nibyo bigenjeje
mbere ahomeka yenda targetinga undi mwaka 2025 yenda ko bizagenda neza hamwe no gusenga ndazi ko bizagenda neza rwose
hari ubwo uteganya guhindura tactique wakoresheje kugira ngo nibura uwa 2025 bizarusheho kugenda neza kurusha uyu tugiye gusoza
yego cyane rwose nk'ubu tuvugana na nageze mu kazi nkageze mu vuba ubu ndimo ndatagetinga ku mwaka wa 2025 nzabameze neza rwose ndimo ndagenda nsevinga ndeba ko nazagira icyo ngeraho nanjye umwaka utaha
mu gusoza rero reka nawe tuguhe akanya wifuriza abavandimwe n'inshuti nk'abatanu kuzasoza neza umwaka nyuma dufate n'abandi
ndifuriza umukecuru wanjye Shangazi ndamwifuriza umwaka mushya muhire ari mu majyepfo ahantu mu karere ka Nyanza ndamwifuriza umwaka mushya muhire kamusanara Lance ndifuriza umwaka mushya muhire aho bita amacumi ya Gisitana bari i Nyanza ndifuriza mubyara wanjye ari mu mujyi wa Kigali bita Maria nawe ndamwifuriza umwaka mushya muhire ndifuriza
Urumva ari abangabo ni benshi nabandi udashoboye kuvuga
nabandi bose banze kumaze na mawambe dani haba bari kuri FIBI ari naho tuganira ngo ndagutanga ibitekerezo kuri Voice of America kuje ya America muri rusange bose ndabasuhuje bazi kuri mawambe dani
natwe ku ijwi rya America turagusuhuje kandi natwe tukwifurije wowe n'umuryango wawe kuzasoza neza umwaka ugira amahoro n'amahirwe
ndabashimiye nama
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Sanga. Michelle wiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndinga muri South Africa mu kitagara cha East London yo sanze no.
Aho ngaho bi muri amahoro.
Tura mahoro turakomeye turashimirora uko biri kose.
Ego, imyiteguro yo gusoza umwaka aho ngaho muri Africa y'Epfo bimeze gute?
South Africa imeze neza cyane batuye basanzwe babizi mu guhera itariki imwe y'uko 12 abantu baba bari mu myiteguro cyane kuko ngaha barakunda iminsi mikuru nk'iyo abantu bari muri hotel nta babobotsi uriho abantu bariko bararyoherwa n'umunsi mukuru wa Noeli n'umunsi mukuru usoza umwaka nta kibazo na kimwe haratuka aratekanye
kuri wowe bimeze gute n'umuryango wawe niba muri kumwe
njyewe umuryango ntabwo turi kumwe turi mu buryo bwo gushaka ubuzima ndakenguruka ndashimira uhoraho uko biri kose ariko ubwo rimwe bitacamwa ariko umuntu arashimira uhoraho
ruhamaze igihe kingana icyaho muri Afurika y'Epfo
South Africa imyaka nashyitse muri 2017 ubwo ngiye imyaka 8 ngiye muri mfite imyaka ndwi ngiye muri 8
urahabaye
ni munagize muhira nta kibazo habaye n'amahoro
hanyuma se ku giti cyawe usubije amaso inyuma n'icyo uvuga kuri uyu mwaka turimo gusoza wakugendekeye ute
umwaka wangendekeye neza ndashimira uhoraho ndakengura uko biri kose n'uko bitera de ariko uko je mbibona ko ntikiri muzima nyema ndakenguruka kabisa ndashimira
wavuze ko utari kumwe n'umuryango wawe ese muri aka kanya niba bakurikiye ijwi rya Amerika ubutumwa waha abavandimwe bawe inshuti bujyanye no gusoza neza umwaka ni ubutumwa ki ugerageze no gusuhuza bamwe muri bo
mu bajyango mu nshuti twagiye tubana ndabifurize umwaka mwiza jubabere umwaka w'amata n'ubuki kandi bawurangize imore aho buri muntu wari wese atuye awurangize imore adashike mu mwaka w'ibihumbi 2025 amerewe neza nkaca nangura nangi naso ku barundi bose basanzwe baba ngaha muri kino gihugu cya South Africa bandi ku izina rya Kaburungu nk'abandi batwabanye mu byacu Johannesburg Soweto za Pretoria bya Deben abagenzi wanje bari Cape Town abo tubana nga muri Western Cape nga muri East London cyane cyane abantu bose basanzwe bakora akazi ka delivery bakora akazi ka delivery Imana ibarinde imikosi ibarinde impanuka zo ngaha muri kino gihugu zisanzwe zihari nkanjye nifurije imiryango yanjye iri Burundi mu gisagara cya Rumonge nifuriza abagenzi banje twabanye ngaha muri South Africa bafite Ovita Boris ari muri Quebec bagira n'umugenzi wanje James yari ngaha muri King William Town uba akaba asanzwe ari ngaha muri America
urakoze urakoze cyane Michelle kandi natwe ku ijwi rya Amerika tukwifurije kuzasoza neza umwaka ugatangira undi mu mahoro kandi uzawugiremo ibyo wifuza byose udusurize abakunzi b'ijwi rya Amerika muri cyo gihugu cy'Afrika y'Epfo kandi ugire umugoroba mwiza
urakoze
Radio ijwi rya Amerika reka dufate na Hakizimana wirwe neza
muraho neza
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro
bimeze gute aho ngaho imyiteguro igeze he yo gusoza umwaka
bo no kuvuga ngo ndabona ikirere ari cyiza ndabona kuri benshi ikijyanye n'iminsi mikuru bari kukitegura cyane ndabona icyerekeranye n'imihahire yifashe neza se nko mu bihe byashize ku buryo umuntu azabura icyo afungura uriya munsi
iyo uvuze ko byifashe neza bimeze gute urashaka kuvuga iki
iyo mvuze ko byifashe neza ni ukwa ngo nimba ubu ngubu ikiro cy'ibirayi kirane n'itanu cy'amagana ane hano iwacu urumva ku muntu ukora bubyizi wenda tuvuge igihumbi n'urugero azabona ibyo biro bibiri agaburira umuryango ni ukuvuga ngo ibishyimbo byo hari aho byeze hari aho bitarera ariko mu by'ukuri mu murebye mu maduka ntacyo bitwaye rwose ntabwo wabura ndabona uno mwaka utaragenze nabi cyane nubwo atari neza cyane nabyera ngo de ariko mu by'ukuri hari igihe kishize rwose ibintu byari bimeze neza pe byari bimeze nabi cyane ku buryo wajyaga ku isoko ukabura ni ukagira amafaranga akakubana make cyane ni ukuba ngo hari ikintu tugira ngo reka tuvuge ku ruhande rwanjye ariko hari umuvandimwe numvise wundi wagikomoje ariko nanjye iki kintu nanjye reka nyikomozo hari akanya mwaduhaga kakorwaga n'umuvandimwe wanyu witwa Thomas Kamirindi kiba kiganiro cyo kuduhamagara tugatashya tugasaba n'akaririmbo muduhamagaye kira kintu ira serivisi muzayigarure ni ukuri kw'imana twabanye byiza namwe uno mwaka wose amakuru meza abanyamakuru meza bavuga amakuru bayavugira igihe mbese serivisi zanyu ngiye ku giti cyanjye ni ukuri kw'imana ntacyo nazinenga mutugeze amakuru meza rwose radiyo yanyu ivuga neza umurongo wanyu turawumva neza cyane muduha akanya tukisanzura ntabwo mbese mwiharira ijambo tukavuga ibitekerezo byacu tukabagezaho ibibazo byacu ni ukuri rwose ahubwo mukomereze aho ni ukuri kw'imana ariko nanjye nigeze gutuma umuvandimwe wanyu witwa mukankusi ashyikiriza ikibazo cyanjye kuri Jenoside Nshimiyimana mu Gasaro kabuze twabuze abantu 94 batatu bataragaruka hari n'undi mubyara wanjye uri ku ruhuha hano hirya mu karere ka Bugesera wabuze muramukazi we umwana w'ubu ngubu afite imyaka 18 musaza w'umubyara wa nibabyara banjye nawe yarapfuye
hanyuma akizima kubera ko turi hafi kugera ku musozo w'ikiganiro ujye ku rubuga rwacu rwa Facebook hariho nimero yacu ya WhatsApp utwandikire izo details zose hanyuma turaza kugerageza gukurikirana icyo kibazo
murakoze cyane kandi mufatire iyo nimero rwose ushobora kutayibona ariko uze kuyifata uyishyikirize Jenoside mu Gasaro ni ukuri kw'imana tuzabana mpaka kuko mudu ba serivisi nziza cyane nta yindi radio ibintu nk'ibi ngibi no kuri Imana.
Murakoze cyane Akizimana, kandi natwe ku Ijwi rya Amerika kenshi dukora ibyo dukora dukurikije ibitekerezo byanyu, ibyo byifuzo byanyu, tuzagerageza tubiganireho turebe uko icyo kiganiro agasaro twakivugurura hanyuma kikaba nk'uko mwabyifuzaga kandi nk'uko byahoze. Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika. Reka dufate na Eustache wiriwe neza.
Mwiriwe neza, ndabumva cyane.
Uri hehe?
Jendi ngayi Bujumbura, mwashimugisagara cya Bujumbura mu Burundi.
Bimeze gute, imyiteguro ihagaze gute aho ngaho mu Bujumbura yo gusoza umwaka?
Imyiteguro imeze neza cyane, turiho turayitegurira. Turiho turabika n'akanoti kugira ngo tuzayitegurire neza cyane.
Ego, ku giti cyawe bimeze gute wowe? Uriteguye neza umwaka wagenze ute, utaha urawifuza miki?
Umwaka wabaye ibibazo byinshi kweri, mugabo niyaza ko utaha byogenda neza cyane. Byari ibibazo by'ubukene n'ibindi bibazo byinshi byo mu buzima nyine.
Hanyuma mu gusoza rero, reka nawe tuguha akanya utashye cyangwa se wifurize abavandimwe bawe nk'ababiri cyangwa batatu kuzasoza neza umwaka magambo make.
Yego, bwa mbere mbaje kwifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza ababyeyi banjye n'abo tuvukana bose. Hanyuma nkifuriza niho dukorana yitwa Rishari ngaha i Bujumbura, nyine niho dukorana akazi yitwa Rishari Minani, n'abandi bose dukorana ngaha nyine. Nongera nkifuriza Noheli nziza n'umwaka mwiza umutama yitwa Celestin ngaha mu Kabondo dukorana nyine. Asigaye nkifuriza n'umwaka mwiza na mwebwe mwese wo ku Ijwi rya Amerika, mwama muduha akanya ko gutashya kuko buri mwaka nama nifuriza umwaka mushyashya nyine. Nkaba nabifurije ibihe byiza namwe muzosozera umwaka mwiza, uwo mwaka mwiza muzotabona n'umwaka mwiza mushyashya. Murakoze
Estashe, natwe turagushimiye cyane kandi tukwifurije kuzasoza neza umwaka wowe n'abavandimwe bawe. Nshimire kandi abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino ku isi twaganiriye muri iki kiganiro. Abo tutashoboye kuganira haracyari iminsi, namwe tuzabaha umwanya kugira ngo mugire icyo muvuga ku bijyanye n'isozwa ry'uyu mwaka no kugira ngo mutashye abavandimwe n'inshuti zanyu. Nshimire enjeniyeri Alwan fashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wegeranije iki kiganiro muri studio ya Karindwi, mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Reka mbasezereho ariko mbasigire indirimbo Belesima y'umuhanzi Fernando.
Je te chérirai, t'embellirai.